Ai, que se olha a mim e se ai, lá o pela cono tanto. Ai, lixo na cona, boto ali pumi cona, ambu estando assam. O milanga lo chona. Shona langa shona, yeah. Ayili shona kona, kotwa lifumi kona, ambu buye standwa sam, yeah. Umilanga lo shona, yeah. Shona langa shona, yeah. Ayili shona kona. Ali fumi kona, ambu buye standwa sam. Yeah, ma.
Ilanga mali puma, wabanyel puma na matu wa masha. Kotwa gimi mali puma, empuma langa, puma no tando lwetu. Ngakulakte wa mali shoni lang shona nenda wazalo kotwa gimi mali shona mali shona shona no tando lwetu
shonwe nka
umilanga lo shona shona langa shona. Shona kona, kotwa lifumi kona, ambu buye standwa sam. Yeah, ma. Umilanga lo shona, yeah. Shona langa shona, yeah. Ayili shona kona, kotwa lifumi kona, ambu buye standwa sam.
Ay, sithandwa sami, yazi ngikhala ngashayiwe. Site lesi sikhathi washiya inhliziyo iphukile. Namanje mangicabanga ingqondo yami isadukile. Mangivala amehlo okukhala iqhude ngivele ngiphaphame ngiphuphile. Bathe ekhaya ungidlisile, bathi abanye ungilahlile. Angiphiki ngivele ngithule ngoba nami ngididekile. Ngenzeka usuthathiwe, baqinisile ungishiyile. Awuphendule impendulo ngabe ukhona osekukhethile. Bayahluleka odokotela, washiya isilonda esingapholi. Bathi inhliziyo inengozi, ma ungabuyi ngeke ingaboni. Ukuphila kwami kubaliwe, kwenzeka ikusasa ngaliboni. Ngicela ubuye ethemba lami, yena namhlanje lingashoni.